I am a passing cloud. I'm only here for a moment, so I'll make it count for something. Ooh, you are a passing fire. You're only here for a moment, so make it count for something. Na muda wako ukifika, ya dunia yote yatapita kama moshi, Mungu wako akikuita. Samo bongo kurubano penye mawendo ni Omera Nyamera wana chome kure kira kuwele pacho.
Mayo,
mayo, mayo,
mayo.
Wana chome kure, wana chome kure, wana chome kure.
Mayo.